impamvu nuko mu byukuri ni ibintu bibiri icyambere nuko uwo muco twari dusanzwe tumuziho Patrick ntabwo abaye uwa mbere wishwe ngira ngo abakurikiranye amateka y'u Rwanda bazi uko yari ahitanye Kayumba n'ubu ngubu bikiri mu rukiko hari n'abandi benshi bagiye bapfa muri bene ubwo buryo mu karere iwacu ari abashimutwa ari abitwa ariko cyane cyane icya kabiri ni uko umuntu waherukaga kubonana na Patrick Karegeya yari avuye mu Rwanda kandi ni umuntu wo bari baziranye ubwo rero nubwo dutegereje icyo ubushakashatsi cyangwa se abakurikirana
Ankete
uko biri bugende ariko twebwe rwose turahamya yuko icyo gikorwa cyakozwe n'abatumwe na Kagame
ariko icyo umuntu yavuga Dr. Rudasingwa ni uko gushinja gushyira mu majwi umukuru w'igihugu bisaba ko umuntu afite ibimenyetso bihagije
ibimenyetso bizagaragara icyo twakoze twebwe nuko tubihamya kandi dusanzwe tuzi imiterere n'imikorere ye ubwo abazakora ubushakashatsi abazakora nkete kandi sinshidikanye yuko bazahamya ko ibyo tuvuga ari ukuri
kugeza ubu Dr. Dasingwa amakuru yatangajwe avuga ko umuntu umunyarwanda witwa Apollo ushobora kuba yari yavuye mu Rwanda ari we wahamagaye Colonel Patrick Karegeya ngo aze babonane kuri hoteli kugeza ubu niwe ukekwa ubusanzwe mwe uyu Apollo musanzwe mu muzi
oya jewe ntabwo nari muzi nibwo nari nkimumenya ariko umuryango wa Patrick wari umuzi wari uzi izina ndetse n'abandi bagenzi bacu bo muri Afurika y'Epfo bari bazi uwo mugabo ibyo rero reka dutegereze nyina nkete ubwo niyo irurusheho kututangariza mbese ibyo ari byose uko byagenze uretse ko icyo bemeza ngira ngo igipolisi cyo muri South Africa kiremeza yuko bamuniye
niko amakuru dufite kugeza ubu ngubu abivuga ni ugutegereza nkete birumvikana mu ishyaka ryanyu RNC urupfu rwa Colonel Patrick Karegeya rurabashigishe cyane ku bijyanye n'imikorere y'ishyaka ryanyu
nibyo urupfu rwa Patrick Karegeya ni ikintu gikomeye cyane mu mateka y'ihuriro ryacu Patrick Karegeya ni umwe mu batangije umushinga w'ihuriro wo gukangurira abanyarwanda kwibohoza ingoma y'igitugu Patrick Karegeya yakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byose byo twabayemo muri iyi myaka itatu nibyo koko rero dupfushije umugabo kandi intwari mu rugo iwacu mu muryango wacu ariko cyane cyane ngira ngo tunibuke yuko asize umugore n'abana cyane cyane ibyo ngibyo nibyo tuzirikana muri iki gihe ariko dupfushije umugabo w'Imena ariko ubwo rero turaza kwihanagura amarira hanyuma dukomeze umugambi wo twatangiye kugeza igihe tuzahosoreza
mwakomoje gato ku rubanza rujyanye no ku bitero bibiri byari bigiye guhitana General Kayumba Nyamwasa muri Afurika y'Epfo urubanza narwo mwavuze ko rugikomeza birumvikana ko abagize ishyaka ryanyu RNC bugarijwe mufite ubwoba bungana iki mu ishyaka ryanyu mwe muri hano hanze n'abandi mukorana
mu by'ukuri ubwoba bwo umuntu kwikanga cyangwa se gutekereza nyine ko igice cyo cyose ibyabaye kuri Kayumba cyangwa se ibyabaye kuri Karegeya cyangwa se ibyabaye ku bandi banyarwanda kuva muri za 90 bagiye bahitanwa n'ubutegetsi bwa Kagame ibyo ngibyo koko umuntu arabizirikana ariko icyo twemeje dutangiza uyu mugambi no kuko hazabamo ibitambo ariko byanze bikunze tugomba gushyira ku bwoba kandi tukamara abanyarwanda ubwoba kugira ngo baharanire uburenganzira bwabo nubwo rero ibintu nk'ibi ngibi nyine biba biduhungabanyije ariko aho kudutera ubwoba cyangwa se ngo ducike intege ahubwo biduhumurava yuko inzira yo twiyemeje ariyo nyakuri kandi ahubwo ko abanyarwanda bakwiriye kwihagurukira tugafatanya twese kuko tutabikoze dutyo ni ukuzatwica uruhongohongo kugeza igihe mbese azamarira abanyarwanda ariko ibyo ntibizashoboka ntibikwiriye kuduca intege rero ahubwo bikwiriye kuduha imbaraga yo gukomeza urugamba rwo twatangiye kugira ngo tuzasoze vuba.
Ndabashimiye cyane Dr. Rudasingwa Theogene, tuvuganye ari hano i Washington, ni umuhuzabikorwa w'ishyaka RNC, ihuriro nyarwanda. Murakoze cyane.
Murakoze cyane.